This is Ama Music.
Shangwe, mashabiki ndo kwana pokea Mikono yushi nishini RIP kwea Asha kinya heshimu mbari unaponyea Asha mzaa yusi pancha umepotea Ruge atarudi watamona wanaomgojea Madawa yanavutwa kwa kusikendo na yongea Weka kinya kama ujui acha acha umbea
Niki kukumbusha kitu unaweza ukalia Wamekushirikisha na umewatungia Wengi walikuomba na umewasaidia Leo naomba wewe ona wanakimbia